Assalamualaikum, waalaikumsalam. Olie yonze ndieno, na etu ichimu. Ebyansivya byansi, mukulu tulichimu. Matonda gabe simbi, tuwa tuwonye nebinji. Endwa tezo njieno, tuyambe tuteyo joli. Abantu bakwate kolero. Oh, oh, lero, fena tukwate kolero. Oh, oh, lero, mukama yamba, nae mukama sasira, yamba. Zizenga wendi mukama yamba, nebirunji yongera, yamba. Tulena vana wa mukama yamba.
Mwesa yasa kwe chongera.
Bonyo kulota zinyamu miloto, nae mukama sasira, yamba. Bonyo kukaba mukama kaba, nebirunji yongera. Zizenga wendi lero, zizenga wendi lero, mukama wangerero, nawe uwo. Ulilumuli, rene kwata konze kali, chimweche kumi, mukama nchitola kali. Tula zaka nkudisenze kali, kubyo mpade, nikuwachi nze nkusime kali. Kumira kali mukange kali, kumira mama wange kali. Nyamba pemi kwane mirunji kali. Mukama yamba, nae mukama sasira, yamba. Zizenga wendi mukama yamba, nebirunji yongera, yamba. Tulena vana wa mukama yamba. Bonyokulota zinyamu miloto, nae mukama sasira, yamba. Bonyokukaba mukama kaba, nebirunji yongera. Zizenga wendi lero, lelo, lelo, lelo. Amaziga manji, lelo. Amaziga manji, lelo. Twagala na masanyi tukalabe, lelo. Mukama mulungi ebanga, kamusinzenga bangali wati. Toyagala maziga, toyagala bulumi. Oyagala kunyumirwa nga watali butego. Oyagala masanyu, oyagala bulamu. Oyagala kubera nga bali amazikuba. Oyagala masanyu, oyagala bulamu. Wekeneyo ewa mukama yagabo bulamu. Nae mukama sasira, yamba. Zizenga bwendi mukama yamba. Nebirunji yongera, yamba. Tule na vana wa mukama yamba.
Mwesore sangwa chongera.
Bonyo kulota zinyamu miloto, nae mukama sasira, yamba. Bonyo kukaba mukama kaba, nebirunji yongera. Zizenga bwendi lero,
zizenga bwendi lero.
Remember where you got it from. www.djerica.com.